The Connection Entertainment TC
I see the many guys tryna jump in your way. You are mine, but they wanna take you away. I won't let the man just stand on your way. I won't let the man just jump on your way. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue.
Kali wewe shitine mpeta, wala mbona kanono kumbindi mpeta. Kukubundu ilangole pita chila banyonga manifesto naripisha. Ama pange wa kwete kumpampula. Noishi wa kutipata luku ntantula. Teke luka la mwana kututua tula. Chari mangalo mwana lafu ya kula. You are mine tetumbia sende. Fio pakula tetine nchenge. Lafu yesu kamuishi na kabende. Waliemba na ngulifia mukatenge. Hold me tight leka mpalange manamba. Kale kale wewa shala vale tamba. Nifuete upiki leka vale landa. Walifika tawa kalilo bulanda.
I see the many guys tryna jump in your way. You are mine, but they wanna take you away. I won't let the man just stand on your way. I won't let the man just jump on your way. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue.
Niwe, number one candidate. Eongu manangu ene kumfumu bed. Mpala mina mpela koset. Elo mbia pampule njewele teti. Paliwe paka wensofu yali kubundu ile baby paka wempofu. I'm a rival valeti soku. But my baby ni mbama seshi soku. Posa manifesto cha on risky. Kakutia ipafia unongana nomo whisky. Love kuchila tiwa pali whisky. Elo wiso pene neko shie shako brisky. Kete mparushe imbeka. Kumukula mfula baby filio beka. Bafu hafe ineka kusheweka. Waka sasulenga kana makakocha.
I see the many guys tryna jump in your way. You are mine, but they wanna take you away. I won't let the man just stand on your way. I won't let the man just jump on your way. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue. Sitaki, mwanaume, wingine akuchukue.
Kasuli, nekatiwe pele wa mfwe.
Kasuli on the
bed. Tiger Flex, Moka Sona isi Tendai. Nifwetu liko
Moka Sona Production. Savvy Music Blog.co
The Connection Entertainment.